aan ku bilowna ee safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre ayaa cambaareeyey weeraradii toddobaadkii hore Al-Shabaab ay ka geysteen magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyne, kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan 50 qof. Safiirka oo wareysi siiyey idaacadda V O A ayaa sheegay in ujeeddada weeraradani ay ahaayeen inay Soomaaliya ka hor istaagaan dib u soo kabashada. Wareysigan oo dheer ayaa safiirku kaga hadlay oo kale la dagaalanka Al-Shabaab, arrimaha doorashada iyo mowqifka Mareykanka ee midnimada Soomaaliya. Wareysigan oo ay qaaday Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxaa soo koobay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur iyo Zahra Cabdi Axmed.
Muqdisho iyo Beledweyne waxaa toddobaadkii hore ka dhacay laba weerar oo ay dad badani ku dhinteen. Sideed u aragtaa?
Our reaction is that we condemn those who seek to murder and destroy. They're stopping the revival of Somalia, and they're taking many lives in doing so. We support those who seek to build a secure, prosperous, and peaceful Somalia. That is what our cooperation with the Somali authorities, with the Somali people, with Somali civil society is all aimed at. It is in the interest of the American people to see a successful Somalia.
Sidaan u aragno waxa weeyaan, waxaan cambaareynaynaa kuwa doonaya inay wax dhimaadaan waxna burburiyaan. Waxay hor istaagayaan dib u soo noolaashaha Soomaaliya, waxayna sii salfanayaan nolosha dad badan. Waxaan taageeraynaa kuwa doonaya in la dhiso Soomaaliya oo amni ah, barwaaqo ah, nabadna ah. Waa taas tan iskaashiga aan la leenahay mas-uuliyiinta Soomaalida, dadka Soomaaliyeed iyo bulshada rayidka Soomaaliyeed uu ku wajahan yahay. Waa danta dadka Mareykanka inay arkaan Soomaaliya oo guulaysata. Dhab ahaanna, waxaan doonaynaa inaan aragno gobolka oo guulaysta iyo Geeska Afrika oo guulaysta. Taasna lama hanan karo iyadoo aanan si buuxda dib loogu soo noolayn Soomaaliya oo barwaaqo ah, dimuqraadi ah, nabadna ah. Ficiladan gacan ku dhiiglanimada ah ee daaxaddaasi lehna waxay hor istaagayaan in la hanto dib u soo noolaashahaasi buuxda.
Weerar Al-Shabaab garoonka ay la bartilmaameedsadeen.
You would have to ask them. I know that there were individuals murdered in the near the Marina Gate, and later in the day there were mortars fired.
Waxaan ogahay in dad lagu dilay meel u dhow Marina Gate. Goor dambena waxaa la soo tuuray hoobiyaal, kuwaasi oo ku soo dhawaaday safaaraddeenna, sidoo kalena ku soo dhawaaday dhismaha qaramada midoobay. Waxay ku dhacday qaybta qaramada midoobay, waxay ku dhacday qaybta caalamiga ah, qaar waxay ku dhaceen badda. Waxay ila tahay inay meelahaasi bartilmaameedsanayeen, laakiin markii hore waxay dilayeen qofkii ay soo gaaraan Marina agteeda. Sida badan dadka ma kala soocaan, waa dabeecadooda, waa gacan ku dhiiglayaal.
Dhinaca doorashada haddaan u leexanno, waxaa ilaa iyo haatan la doortay 900,000 doorashada oo la dhammaystiray. Maxay kula tahay inay noqoto tallaabada xigta?
Well, we know that the feat, the federal election implementation, they announced that the swearing in of the newly elected members of the House of People and
waxaan ognahay in guddiga doorashada heer federaal ay ku dhawaaqeen xilliga la daarinayo xildhibaanada cusub ee la doortay ee aqalka hoose iyo aqalka sare ay bilaabanayso 14 April. Taasi kama dhigna in dhammaan kuraasta la dhammaystiri doono xilligaas, inkastoo aan rajaynayno intaasi ay dhacdo. Laakiin kursi walba oo xilligaasi bilowga dhaarinta kadib la doorto, geedi socodku waa ay sii wadi karaan sidii dhacday 2016, markaasi oo xildhibaanadii cusbaa marka hore la dhaariyey kuwa kooban ee harsanaana dhaarinta kadib la doortay. Waxay ila tahay in waxa ay ka fikirayaan guddiga mas-uulka ah ee heer federaal ee maaraynta doorashada inay tahay in aysan sii sugin, ay tahay in kuwa la doortay la dhaariyo si ay u diyaariyaan hawsha hortaala.
Qeex waxa siyaasadda Soomaaliya oo hal ah ay tahay, Single Somali Policy, oo ay dhowaantan sheegtay ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Mareykanka Molly Fay kadib markii ay la kulantay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi.
Yes, I'll share with you that I was born in 1961 And that policy was born in 1960. So that policy is older than I am, and I am not young. So what is it? It is that we, the United States, recognize ever since the creation of independent Somalia, a single Somalia within its historic.
Waxaan kula wadaagaa in aan dhashay 1916-kii. Siyaasadaasina waxay dhalatay 1916-kii. Siyaasadaasi waa iga weyn tahay aniguna ma ihi qof da'yar. Waxa weeye in dowladda Mareykanka aqoonsatay tan iyo markii la abuuray Soomaaliyada madaxa bannaan dal keliya oo Soomaaliya ah oo leh xuduudihiisa taariikhiga ah waxay ila tahay inay fududahay. Waxaan ixtiraam weyn u haynaa waxa mas-uuliyiinta iyo shacabka Soomaaliland ay hanteen haddii ay tahay horumarka dhaqaalaha, maamulka dimuqraadiga ah, amniga. Waxaana ku baaqaynaa in mas-uuliyiinta Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta Muqdisho ay heli doonaan qaab ay ku xalliyaan maqaamka Soomaaliland si u wada adeegaysa danaha dhammaan dadka Soomaaliya. Waa arrin go'aankeedu u yaal dhammaan dadka Soomaaliya. Waa taas siyaasaddayadu.
kaasi waxa uu ahaa safiirka Mareykanka u jooga Soomaaliya Larry Andre oo wareysigii idaacadda V O A. Waxa uu u warramay Falastiin Axmed Iimaan, waxaana wareysiga soo koobay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur iyo Zahra Cabdi Axmed. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ahaa in qayb kale oo ka mid ah wareysigaasi aad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna soo socda.